Vino bien de service bien yo ya, lero bien de service bien yo ya. Ya basuza bafaba mono, abafune mirimu ejagabwa, ejaje jabayi yabagowa. Mwena murire ngo yagara okufiba amabanja go gaba n'obutabala kulaba nsimbi z'ofunye buli kasimbi k'ofunye ng'okazzamu okunywa okuboggolera abuweereza mwatti gya kabi bonaawe saba yedduuka naawe bakuwe nga weewaana nti ndabaffe twagwa mu bintu obusuubuzi bw'olwo n'oba obusettoke leka kutuulira abaguzi nabo bakweyune zoola mudde bwazigana muddaabirize ne bw'aba taguze bwetomutuumira bubi. Namwe abaguzi ebyammwe bibino temuli amabanja temuddayo mufiiriza abasuubuzi mmwe mweddeko n'abamu mweyisa bubi nga mugula okupapa kwabayitirira ne mwekyo mweddeko nze ngenda mangu tondwisa ate nga bwovuma leka bamalaaso senaawe bakuwe obuntu bw'olamu bukuume bangi bakutye ekitiibwa bakuwe. Olwaleero nazze ntamye, tofa olwaleero nazze ntamye nze, abantu ba bulijjo kati mwendimo, engambo zaabayitirira, oba be baagaba emirimu wafikira, leka mwannyo kafune oba muganda wo, oba mukwano gwo ebyensi bwe bityo. Obujja ne kutwa mu bireka ebibi mujja kuwulirira wammwe ku leediyo nti mukozi tedduuka yagifuna ebyalo mu bifeemu olwo mu bidduke mulyoke mweyiwe mukayumwasula abamu kusaba ssente mweyambise olwo ababaana musombe tuweerera abamu nno gwakulya gwe gubaseetula bw'ojjerera okukyala n'osiisira toyamba ku mirimu wabula kulya buli oba omwagala bw'okyala kyaluka omunyonyonso obwo tewali abwagala abaalina emize gy'omwe mweddeko ebbanja lyalinaoyo terigambika gavumenti yamuwola ssente bambi akozese ate eddala nga zonna zaakuddayo kati bwagw'ensimbi nga museka abantu baalamu mbamanyibwe mudyo owebbango munnange bw'otomwemukira. Abasuubuzi mbawaayo kaakano mwenna abasuubuzi mbawaayo kaakano temuswaza Amin era ne Uganda eno mwegendereze Amin yawaayo bulamu bwe n'atatya kufa ne bamuwa enguzi mazima n'atakwatako bwe mukola obulungi bwe kumwebaza bwe muddamu okunywa mmwe n'emirimu gife leka mbabuze nga lwali lambula emirimu egyamuteeganya naye lwali lambula emirimu egyamutawaanya yafiirira ate mmwe ne mugizanyisa muliddawo ensonyi nga tewali temukoze abange kati abasuubuza eddagala liirino ensiriba yange yiino mwenna mwegyeyune mbawadde abuwa tewali ssente ze nsabye okumalirira mmundu mmenye gye mbawa okugumiikiriza nga boogikwate n'ogita obwesigwa ekyo kikulu nnyo mukimanye okukuuma ebiseera eyo zaabwe y'amawa ng'okola n'amaanyi obugayaavu buuleke obwangu mu kuweereza kikwate mu mutwe ng'osookera kwa soose n'ekyo kimanye towaanika miwendo bonna bakweyune olulimi olulungi obugagga kwe buva akalimi weweza eri bulyagula todda ku ssimu kunyumya lutakutuka baganzi booleka tobakyaza ggwe gy'okola mu kukekkereza abagagga bangi mwe bava katondawo ng'omusaba kubanga yagaba.